bo kale tolinda buli kimu kukusaba we buli kyetaago mwami kuba naye ayagala ke ya buli wadda oyo walanga yoluza yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera kimanyi waliwo mukwano gw'obukusa mambo g'obulimba waliwo abasajja batamanyi laavu kyekimwera n'abakazi zembasanga ku mizigo eyo mu maka ag'ebbeeyi bangi bakuza banna bambi abo be bamalamu amaanyi abagala okufumbirwa n'okuwasa soluusi babeera we buli kyetaago mukyala kuba bambi balina kuweebwa bamaama omuyiiyiza nga yakalabo kale tolinda buli kimu kukusaba we buli kyetaago omwami kuba naye ayagala ke ya buli wadda oyo walwangayo oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera
lankuwe kwebye bikumizo fumbo tego kutu okwagalo kutu kulina mutawana omukyalo wulirizanga nyobalo muwe kitiibwa kye na omwami owulirizanga nyebiteeso by'omukyala amaka gawangala gatambulira mu kuteesa empisa obuntulamu bakuutira mu binyweze ebyomungi byesirikire tobiralasa bikwase Katonda yetalemererwa
balina kuweebwa omuyiiyiza nga yakalabo kale tolinda buli kimu kukusaba we buli kyetaago omwami kuba naye ayagala ke ya buli wadda oyo walwangayo oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera we buli kyetaago omukyala kuba bambi balina kuweebwa bamaama omuyiiyiza nga yakalabo kale tolinda buli kimu kukusaba we buli kyetaago omwami kuba naye ayagala ke ya buli wadda oyo walwangayo oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera oyo walwangayo oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera
walwangayo
oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera
mwana wa bantu
yakolera
tumanga
bwe tova mu mbeera
wate bulungi oyo ni mukyala wo
bwe tova mu mbeera walwangayo oluusi yakolera tuyomba bwe tova mu mbeera.